sinda kela obiti maringo sifa za uzuri wako zilinifanya nijie kichwa kichwa bila kuuliza sasa umekuwa dalali unauna kiutu wangu obiti maringo sasa umekuwa nalali unauna diutu wangu obiti maringo hapa nipofika panatosha sijefuga ugonjwa nikakosa dawa hapa nipofika panatosha sijefuga ugonjwa nikakosa dawa Najua nina kiu na wewe nitakunywa maji nitulie Najua nina kiu na wewe nitakunywa maji nitulie Maringo iti maringo Nitakukumbuka daima Maringo, piti maringo Nitakukumbuka daima Kwenye kitabu, cha kumbukumbu Mateso yako, nitaandika Kwenye kitabu, cha kumbukumbu Mateso yako, nitaandika
Dada Kawasaki alinikanya Hapa mkini, nenda pole pole,
pole, pole.
Utafamia walanguzi wa mapenzi Waikange roho yako, inyauke kama mki
Maringo, piti maringo
Maringo,
nitakukumbuka daima
Maringo, eh
Maringo, piti maringo
Maringo,
nitakukumbuka daima Kwenye kitabu, cha kumbukumbu Mateso yako, nitaandika Kwenye kitabu, cha kumbukumbu Mateso yako, nitaandika
Dada Kawasaki alinikanya Hapa mkini, nenda pole pole
Pole pole
Utafamia walanguzi wa mapenzi Waikange roho yako, inyauke kama mki
Maringo Piti maringo,
maringo,
nitakukumbuka daima.
Maringo, eh.
Maringo, piti maringo,
maringo,
nitakukumbuka daima. Kwenye kitabu, cha kumbukumbu, mateso yako, nitaandika. Kwenye kitabu, cha kumbukumbu, mateso yako, nitaandika.
Dude, somebody. kaka kibene salimia Dubai. Wapi kahungu? Sio Dubai. Sack machine. Salimia Kemeke Squire. Me parece.